bazukuru bakabazi tusibuka kyango wali tubera tweddira kasimba n'akabiro kaffengo tuva mu ssiga lya mbaziira ebirinzi wali ntambudde ng'omuganda bw'aba mutuba gwa mulya mambe kagonga ematanga o amawulemu omugenzi jjajja yeyazaala taata wange Buyondo akasimba wekaba kasimbye tekasimbula nebimama kyebiva bitulwanira kyantumya olukagga mulengera bwenkaga beeno okuva lwe yansiima emirimu gyenkola abayonnafuna n'ettayito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beeno ndikwebaza ntya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangaala nesemanya kakabaka ensanvu mu abiri weno amakulu gaago masomo giryensose kyenkwe zipangirwa obuganda zakenga neerya ssaabataka koolimanyi tyettaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbi k'omuzanyisa kwoki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya semanda anenya bw'asonyiwa mpologoma envubuka yeeyeera eryanyi limuwala muyite lya mpalabwa omwana wa nnabi jjano oyo mute jjano lyennyininnyini namasola akulike awulira pemekulyendeese agaayo omuliro era nga bwe guwemeza enku n'amutabalirira batya bigwenkulaga bufumbi agganda akolobera kwasabula omwana wa kanywa bibumba gwenkuuka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ekyukyu seggwanga sebuufu bwange saabalongo saabasajja saabafumbokage abeera bukaajumbe o tasiwa nneya n'omubuukira akulage wali otegeddeko nti yesemunywa soona yawamba busoga n'abunywa kw eryava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja ette abavubya b'ekyejo bwe nkimanyi k'omwemu nkolerakawo yanguwoolaame amakula ga buganda ye musisi mutenza ggulu nnamunswa gwe ndeese si kutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi byendeeta kabaka takula myakala bakuyita kuyuguma ajja kuyugumya olumu bagondi bamuwala mpacyoka bawala mpa ku myango kugambye bene takula myakala bakuyita kuyuguma ajja kuyugumya olumu bagondi bamuwala mpacyoka bawala mpa ku myango sebunya bwa musoto obusagwa bwasosogesanga n'omusonga mu olugalo olibuwulira lukoma nantobe tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawo engoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengere buli ekimera muzzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye saabakomazi oweefuumiranga mukomagajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini bantu ssebukulu bwa nnyomo muzibu nnantanyomebwa wasiima n'akuwa obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuwa bwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetikanga ejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutembeka tipitipyonyumya kajwanga gezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikeera mu birango empanga ya buganda babunya kiwamirembe era kyebavanga bayimba nze seegomba ngoye z'omwanga kiwamirembe alimpa libasazeewo alankoma kawuka kalyawo kalinga njukigwa okategeerera kusiwa nanga kyayika ty bwali engeri gyalinaatawuna ttimba ddala ateredde mperemembye masaza ga buganda gonna gatumire sookedde buddu gyensibuka okinemawokoola bwe twaliraanikana abeggomba kitunzi wammwe atya singa mundabira ennyo mu gwenda wammwe naye bugerere ne butambala mu byebale buwekula busujju nesesakuume balemeeza abalya nnaka ezo nswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseyo temunyiiga nnyo bendiba nkomyewo kumwe kwenditandikira saba abalwadde mukama asuse abalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke n'ekisiikirize kya katonda wana awangaale